mradi mpya. Mbo Afrika, Mbo Afrika.
Penzi la mwanafunzi
darasani bila mbawari na barao na kupenda, penzi la mbora samani na wana stop tena.
Baby yo nina kubali, ila naomba unilewe. Mapenzi yata shamili pindi ukimaliza shule.
Darasani bila mbawari na barao na kupenda,
wana usiku wa sali mitamu wamekosea, huwatia watu hamacho kuikondolea. Kuna vingi vitamu bado wajavitambua, kimoja ni wewe mami unanifanya minalia. Kuna penzi tamu sifichi ukweli, ngoja umalize shule mapenzi yatashamili. Nataka ni kwache bado moyo ukubali, utasoma kwenye ndoa bindi utakapofeli. Kwa serikali anataka usome kwa lengo ufike mbali, ila mimi sikubali. Aseme lolote madebe niko tayari, madebe niko tayari.
Darasani bila mbawari na barao na kupenda, penzi la mbora samani na wana stop tena.
Baby nina kubali, ila naomba unilewe. Mapenzi yata shamili pindi ukimaliza shule.
Darasani bila mbawari na barao na kupenda,
naomba unielewe. Mapenzi yatashamili pindi ukimaliza shule.
Najua unanipenda lako mouse fairy, lakini tafaidi utapowekwa mwali. Nimeshachoka kuku iba iba, nataka wajue mama na baba.
Nini sio sababu nitabadilisha, penzi sio kidona ila linatonesha. Siwe na shaka ila uelewe, katika moyo nimekusajili wewe.
Mapenzi si msiba ila yanaliza, sijela bado yanaumiza. Mapenzi ya kadi nimechoka, I love you kwenye simu spendi kabisa.
Darasani bila mbawari na barao na kupenda, penzi la mbora samani na wana stop tena.
Baby yo nina kubali, naomba unielewe.
Baby
mapenzi yata shamili,
yata shamili.
Darasani bila mbawari na barao na kupenda, penzi la mbora samani na wana stop tena.
Baby yo nina kubali, naomba unielewe.
Baby
mapenzi yata shamili,
yata shamili. Maliza baby mini takuoa, maneno ya watu ya sitie doa. Maliza baby drama takuoa, maneno ya watu ya sitie doa. Baby love you, 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 love you.
Love you, love you, I love you, love you, I love you, love you, I love you, love you.
Kari upia, mpo Afrika, mpo Afrika. Ben Mwamba. Yeah, to show emphasize, man, I love you. Tubigile kubamba, tubigile bugambwa.